city. Area yangu kuna peng, nika hard to get. Yo shinda gama indo, maybe atoke weekend. Nasikia napenda fimbo, mumu ita DNN. Korada ya kumdhido, lazima nika peng. Uski nimekuma, ay, shaky, nitakutap. Nimekumak, nimekumak, na lazima nakutap. Shaky, uski nimekumak, ay, nitakutap. Ay, shaky, nimekumak, nimekumak, na lazima nakutap. Baby dolls usikie nko na form. Neza kuspoil, neza kutolea form. Si ati na braga di we una nino. Baby doll sema name ni kumwagie mado. Ay, kupatika na kwa form za wanaija. Usiku Gemini kanazoza na wababa. Yoto kia gatu joka nko na rada. Goshodo meni bamba, hindo malinataka. Usiki nimeka zoom zoom, nimeka ngam. Nishara dama root zote zenye yo pass. Nishajua goshodo napenda gatu kubash. So joni kim round na muround na magash. Uski nimekumak, ay, shaky, nitakutap. Nimekumak, nimekumak, na lazima nakutap. Shaky, uski nimekumak, ay, nitakutap. Ay, shaky, nimekumak, nimekumak, na lazima nakutap. Hakuna kitu nachizisha kama denda. Ama niteke goshodo mwenye mebeba. Manzi yako menino kiju ya mrenga. Kwangu kasha surrender na jovi tu anapenda. Sikiza doba vile napumua. On the beat ni mavo bana si unajua. Kufinish kumalu na leta mizuka. Better than bad, better than bad. Cheki, ati, ati. Songa, songa kama uko ndane. Nikona mali nani amebeba kinare. Ukinidai unacheza na madolare. Ninare juu ya nare. So baby girl nimekumak, ay, shaky, nitakutap. Nimekumak, nimekumak, na lazima nakutap.